asa wɛrɛ sapo lewru décembre hidande 2022 sakiraɓe keɗɗiɓe to mowɗon heɗade heƴuji amen ɗiɗi leydi mali nde maggal muɗum fuu mi calmini on bisimilla moɗon e actu jeune amen ñalawma hannde o mi wondi ɗo e ousmane ñalibolle ousmane hol ñallirɗa
basoalama ali sisi miɗa selli anne
alhamdulillah
jettoje allah
ñalibolle hol joganɗa sakiraɓe ahamdulle baso
en kala haala jonde gaɗande dow kabaru heɓugol golle ko waɗi ley yontere nde ɗo bomako ɗo jinimɓe ɗum hoore koldi wiide fanda muɗum yo hollitinde sukaɓe hono kani wadde fa mbawana koye muɓen hono keɓirta golle mini mag meɗen yontere nde ana fawi dow kabaru jokkolɓe ɓe sida woni e muɓen dogotoro en kolliti wiide fayi e tawede o ñaw ana wondi e wadde yonkiji kewɗi ley leydi meɗen ndi hatta fa hannden sukaɓe yogaɓe ka kolaki yalla o won no mbowirinɗen ni en timmidiran kabaruji ɗi haalde haala haro calɗi
ñali buuli a hollitii ɗum joomle sembe kabaruji ɗi baton nayoɓa pawi ɗo ido hono sukaɓe jokkolɓe watta fa heɓa gollele leydi amen ndi waɗi talatare jeegon lewru décembre hitande 2022 bomako ɗum
ali sise awo fay fey ko yata entreprise ngaji nogay kawri e o batu fanda muɗum yalla sukaɓe ana kollite hono mbawata wadde fa keɓana koye muɓen golle huncanimɓe ɗon hoore kolliti wiide sukaɓe ana kani jangguinede balle fa mbawa heɓinde koye muɓen golle ley mali keɗe ko adama sanogo wi dow faccitago fatumata mayga
gonga gouvernement o kañe mballoɓe fo ana gondi e wande e bawɗe mum saabu e wakkati mo gonɗen ɗo min kaajaka neɗɗo lobbo ka neɗɗo mbawɗo gollude andanɗo golle o hunde andal amen min gaddi ga famminen e yimɓe fo kawra dow gotol tawa fe so ɗum iwi hen keɓe leydi ndi kañ e mballoɓe mum fo gadda golle ɓoyowo e leydi ndi
mi kotiran jonka goynali laamu kayi ñali wuli sukaɓe jokkolɓe gonɓe tomɓe kañumen ka holliti wiide heɓugol ndiyan laaɓuɗam ana tiiɗe juuɗe maɓɓe sanne
noon jaati hono ɗi tiɗɗallaji fayotare heɓugol golle fo ɓe kolliti wiide eɓe jogui tiɗɗall muɗum ɓe kolliti ɗum le udditingol barage goyna ko waɗi le cakkita yontere ƴaɓɓine nde no keɗe koɓe mbi keƴare meɗen gonɗo kay Mamadou Samba Diallo ɗo faccitago fatumata mayga
min gala golle leɗɗe min peƴƴata ga min gaɗɗira ƴulɓe ana ɓuuri duuɓi joyyi ko ndiyam ɗam wadda ga wala ndiyam keniɗam loope danejo gon hen ɗi gooɗa e cellal mi gon tiɗɗallaji mawɗi ga ɓe tetimi nokku amen ɓe dokki yimɓe woɓɓe gendi ndiyan uddi saabu ɓe darni hen nokku déplacé en du ana jooɗi ga en
mi keddito fa hande laamu kayi bafulaɓe fedde moɓe noddirata je suis le pont ede rudde bafulaɓe joƴinama to alam nayyi lewru décembre ɓettindu
noon jaata ali sise nde fedde ko dartata laawi bafulaɓe jaaruji gelle gaɗɗe moƴƴintine ɓe darti du pont e maayo bafinge e koye moƴƴine Moussa be Sidy Bé keƴaɗo meɗen gonto bafula ɓe to anni ko ɓinen ɗo faccitago sitta Sidy Bé fatumata mayga
nde majere yo hollitude laamunkoɓe leydi ni ala haali lawol amen no wondiri
bafulaɓe wontiɗallaji kewɗi ɗum waɗi somin joƴƴini laawol fuu wala ɗum waɗi so fedde nde joƴƴina golleji ɗi min gatta kañe kanɗi wande ɗi min kollan ɗum so laamu gonɗo ga o na gonɓe dowɓe
national
lewi lamni daw ala haali laawol ana naati saabe hannden fen naatugon kulleji ñameteɗi ana tiiɗi ley nokku o fatare naɓɗo yimɓe nawaɓe ley doctoroje ɓene tewtira laamu o fiyat dabiriji yalla cercle bafulaɓe ana heɓa uddito saabu bafulaɓe waɗama cercle guiddile hitande 1887
non seulement on n'a pas de
wonana min gala pont tiɗɗallaji ana kewi ga hannden bak goto woni ga bak oɗu nde yiya fuu won tiɗɗalla cakuru maaro ana fay ujunaji joyi so neɗɗo sella fa heɓa laawol yaade kayi ɗum du tiɗɗalla no ɗum ne meɗen darde laamum koɓɓe gaɗana min hakkille
ɗum ngo Moussa Bessidy ɓe heɓini studio tamani yiwde bafulaɓe
mi kotiran jonka segu ñali buuli to wonto sukaɓe jokkolɓe ko yettoto temdere martina kumpaɗo ɗati ɗi kani jokkude yalla ana heɓa wadde dinaji mum'en yontere ɓettide
eyi noon jaate wuncaniɓe ɗon hoore ɓe kolliti wiide fanda muɗum yirwinde potal dinaji ley mali ɗo mon fuu wawi joɗade le jaam e deƴƴere kaɗen du felgol dina banduna ngal kawrital ittuɓe jawdi muɗum yo fedde ɓe noddirta conjointe pour une action religieuse stratégique sira andi ko mamed seɓinen do faccitago sitta Sidy Bé e fatumata mayga
le o batu sukaɓe jokolɓe jeeyaɗi le dinaji fuu holliti nafa yarrade e yafodurde le dina ali cam kayo jokko amiru fedde sukaɓe dinankoɓe le segu ona kala nafa o dabiri fiyaɗo
annabi sallallahu alayhi wasallam suko jokkolle jif gotan wonno to makko sa chrétien sa alsilame sa jif ko gonɗa e dina fuu joddade du ana e dina
tuji ana nato saabe sukaɓe jokolɓen fiyat dabireji hono ne timminirta metti wonɗo hakkude leñi ɗin le wi abbé joseph camara
le temdere fuu capanɗe jeɗɗi woni hen sukaɓe jokolɓe compétition aji ana kani waɗede hakkude mabɓe le dina fuu mo taweɗa ana hani ko yimɓe kalde kawra dow gotu
Sel
Yungu Mohamed Tizi Hibni Sijut Tamani Yude Sigu
Unawata e yotera ame minimag Nyali buli yotera ame minimag yontera nde anafabi edu sukawe jokol be ngundu be wudu de nyaw sidaw
E non jahati dokotera en kolli tibi de le himbe teme duran fu got atawan nyaw sidaw wan emu do le ile jimet endi himbe be dubi sapu e jo yade du e debe e jene woni be nyaw obori nangude fay etawede omu wodi le ile jimet endi sukawe hewbe kayi njaba yalla o wan fabi dure den fama aniko lali tangare hebe nendo fachitango mamadu samasegu fatumata maiga
Sida ona wudi jati dalili mudun hakika yu ali jarma kuhibi mokona hulta wide
Hitaane 1994 andi mi nyaw o wone am ka wakkati mun tawi chafaje de ana tidi mi jokki e chafaje de fami bami debbo mi won sukabe nyaw ana e gendam ka wala e sukabe am
ma fami e infecti
wakkati juno o jogola o do nyaw yo mere lilil malindi buru fufu nande jokolbe kadana docteur Zoumana Diarra o memi hala sifaji famingol jokolbe be
woni wodi sejakde be
mi jo eni nokkuto be jokolbe be nyaw o woni e mut bawata haldude e sara kala ngonga fa nyaw o hebene dabari no nyaw o nangirata neddo no sawrirete kanye du to centre ngaji di kebete hanono andirdon no nyaw o ana sawrire mere mere joni
gratuit actuellement
bella kumani de habu nyaw sidat mimsti ko yimbe le yogabe fa hande jabanali o do nyaw kedana jenaba kumare goto yimbe fedde ONG wali
fa han golle o timmay den kani faminde yimbe do kabaru nyaw fo ko tawe bete e nyaloma meden kala halamu wombe kolata ko
wakkat jun o ko uri unyaaji chapan en joyo nan jetton chawbe nyaw sida na gondi sawrede
nyali buli de kabaruji amen fina tawa hande mi kala hala slam
o non jati o golle fuddi jeegon lewru decembre ndube noddiri festival consonne les voix et wonde wadde bamako do golle o ana fawi do balde sappo jeegon habugol e torraji ngattedi fewde e rewbe ko hawrentini e mergobe o golle kuntino hore yo fedde jeunesse art fabidure fam keden ko suri jakitewi do faccita o sita sidibe
Giddile hitan 2017 fedde amen noddirtene association jeunesse art 3 ana wondi e habde torraji yowtede rewbe ben mede fiya dabiri hitane fu ko fabdo amen wawde habde torraji wattede rewbe ben mede mili wadde bato goto hakkunde menen ka sugabe jokolbe jangube soudi likkol ko noddirte silam do woni merigol do di torraji fawtedo rewbe ben mede wadado ana buri dubi jeegon hande
mechi nende wiide talna kikida ko yambereji telegol golle mudan ana wondi wadde dum fuddi wattu 16h
nyali buli jamma ko club africa ana landini yambere jetto na bintu jakiti
artiste menodi lende yambere an hen safi jabate mohammed jabi papa classima jabate tumani kuyate kanye e yimobe wobbe fatim kuyate kanyu do na hantawe de concert blues fasoto misa buguto
do na wata e bilki sambe chaldi le ballon coupe du monde qatar 2022 nyali buli quart de finale ngaydi kana wondi jokitaade ilak aljumaare ken
non jati croatie yaltini brésil fi be 3-0 le tirobi tagal ko be ngaddino 1-1 le prolongation argentine kanyu do tapi peyba qatar le tirobi tagal ko be donc ndirno wadde dede le pide ballon e fayotaade prolongation ngaji
kikide hande wakati yamde sapo e jena angleterre kanyu do ana hani hebondirde e france ga hodo fu mi mbawi wiide e ko leede afrique ngondo be coupe du monde o wadde
bi salifu jakite andindo kabaru haro caldi leydi afrika de kanyandu ngadi hen ko hande sabi won tapude leydi mawde hono cameroon fi brazil tunisie du tapi france ko lati fo mandarte kanan ko be bangal haro caldi leydi afrika beida tinare yalla leydi afrika du ana beida dole le coupe du monde kede ko salifu jakite wi siya data may gadu fakitango sita sidibe
leede balebe ko heewi an hani weltade cagganne fiowe mebbe balon hebi yottar fa chimli final le coupe du monde hikajon misale modon leede senegal kay leede maroc hebi yade fa quart de final yimbe leede bala weltiga hanne sanne ciagan ne tunisie hebi fi leede senegal kay ne cameroon do hebi fi leede brésil le coupe du monde ana metti famede gafa handen leede bala be hore mun ana han fiide davirije yalla gubbe meden fiande ballon ana heba yarda yeso le coupe du monde waro
nyale buri do mi kaddete kabaruji amedi hande
non jati do kaddude kabaruji handen ali sisse mbi ha jaram sekirabe heddobe no le mal fe mangal mum biya onon on jaram ka kedde heda do e sede yotir tout sogere ne waran jukkini do assalam